She says my love is originality.
Original.
She say it's sweet and digitally.
Digital.
My baby, my sweetie, nikupe tuzo mapenzi biti. My darling, my sweetie, naweza kuita ni uwa bibi. Penzi lipo umbo mraba, yani sawa, sawa. Usini umize, ube nikani vaba, nkawa chawa, chawa.
Okay, kiss me, baby.
Baby, nobody's on it.
Nobody's on it.
Nikuite sweetie, haumwagi kaunyagoni.
Kaunyagoni.
Penzi makida tucheze mdako. Kibaba baba John.
Kibaba John.
Usiku pipi, ukesho kilamba koni.
Kilamba koni.
Baby, love is a beautiful thing. Art for you anything. Love is a beautiful thing, yeah. Oh yeah, yeah. My baby,
koroga,
my sweetie, nikupe tuzo mapenzi biti,
koroga,
my darling,
koroga,
my sweetie,
koroga,
nazako itani uwa bibi.